ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay guddi wadahadal nabadeed la bilaabaya xoogaga jabhada xorriyadda Tigray ee TPLF 18 bilood oo dagaal ah uu kula jiray. Henry Wilkes ayaa warbixintan ka soo diray Addis Ababa, Xuseen Barre Aadan ayaana inoo soo koobaya.
Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa salaasadii la hadlay baarlamaanka iyada oo khudbadiisi laga sii daayay telefishinka dowladda.
Waxaynu u baahannahay inaan ku celinno guushii aanu ka gaarnay goobta dagaalka oo aynu ku guulaysannaa wadahadallada nabadda.
Waxa uu intaasi ku daray ra'iisul wasaaruhu in dagaalku uu caqabad ku yahay horumarka dalka.
Xabad kasta oo la rido waxay la mid tahay dollar lumay.
Waxa uu sheegay in guddigan uu hogaamin doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Debretsion Kone, islamarkaana la siin doono 10-15 maalmood si ay go'aan uga gaaraan qaabka uu noqon doono wadaxaajood. Inkastoo laga yaabo in wadahadaladu ay awood u yeelan karaan inay soo afjaraan dagaalka sokeeya Ethiopia, haddana William Davidson oo ah falanqeeye ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah oo ah koox cilmi baaris oo fadhigoodu yahay dalka Belgium ayaa VOA-da u sheegay in tafaasiil muhiim ah ay weli dhiman tahay.
We don't have a clear idea of the participants. Obviously, to achieve a sustainable...
Ma yana fikrad cad oo ku saabsan ka qaybgalayaasha si loo helo nabad waarta, arrintaas oo u baahan inay matalaad ka helaan dhinacyada kale ee colaadaha ku jira.
The representation from other actors in the conflict.
Soo laabashada ciidamada TPLF ee galbeedka gobolka Tigray oo ay qabsadeen ciidamada amxaarada iyo kuwa qaranka intii lagu jiray dagaalka waxayna u badan tahay in arrintaasi ay noqon doonto qodob weyn oo horyaalla wadahadalada nabadda. Toddobaadkii hore afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa beeniyey sheegashada ah in TPLF ay ka tanaasushay sheegashada galbeedka Tigray. Dagaalka gobolka Tigray ayaa bilowday dabayaaqadii 2020-kii, dagaalkaasi oo sababay in 2 milyan oo qof ay guryahooda ka qaxaan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay, markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.